Genesis 46 verse 1. Uyizalo wasuka nakho konke kwakhe wafika eBerisheba wanikela iminikelo uNkulunkulu kayise uIsaka. Verse 2. uNkulunkulu wakhuluma kuIsrayeli ngemibono yasebusuku wathi, Jakobe, Jakobe, wathi ngilapha. Verse 3. Wayesethi nguNkulunkulu, uNkulunkulu kayihlo ungesabi kwehlela eGibhithe ngokuba ngiyakwenza khona isizwe esikhulu. Verse 4. Mina ngiyakwehla ngiye nawe eGibhithe, impela ngizakubuye ngikukhuphule futhi, uJoseph yakubeka isandla sakhe phezu kwamehlo akho. Verse 5. UJakobe wayesesuka eBerisheba, amadodana ezayo amthwala uJakobe uyise, nezingane zawo nawumkayo ezinqoleni abezithumile uFaro zokumthwala. Verse 6. Bathatha imfuyo yabo nempahla yabo, babezuza ezweni laseKhanani, bafika eGibhithe uJakobe nayo yonke inzalo yakhe kanye naye. Verse 7. Amadodana akhe, namadodana akhe, namadodakazi akhe, namadodakazi amadodana akhe, nayo yonke inzalo yakhe, wayiletha kanye naye eGibhithe. Verse 8. Lawa angamagama abantwana baka-Israyeli abafika eGibhithe. UJakobe namadodana akhe, uRubeni zibulo likaJakobe. Verse 9. Amadodana kaRubeni, uHanoki, noPhalu, noHesironi, noKami. Verse 10. Amadodana kaSimeyoni, uJemuweli, noJamini, noOhade, noJakini, noSohari, noShawule, indodana yosifazane waseKhanani. Verse 11. Amadodana kaLevi, ngoGerishoni, noKohati, noMerari. Verse 12. Amadodana kaJuda, ngo-Eri, no-Onani, noShera, noPeresi, noZera. Kepha u-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani. Amadodana kaPeresi angoHesironi noHamule. Verse 13. Amadodana ka-Isakare ngoThola, noPhuva, noJobe, noShimroni. Verse 14. Amadodana kaZebuloni ngoSereti, noEloni, noJaleli. Verse 15. Yila amadodana kaLeya amzala wona uJakobe ePhadani Aram kanye noDina indodakazi yakhe. Yonke imphefulu yamadodana akhe namadodakazi akhe yayingamashumi amathathu nantathu. Verse 16. Amadodana kaGadi ngoSifijoni, noHagi, noShuni, noEsiboni, noEri, noArodi, noAreli. Verse 17. Amadodana ka-Asheri ngoJimna, noIshiva, noIshivi, noBheriya kanye noSera udadewabo. Amadodana kaBheriya ngoHebhere noMalikiyeli. Verse 18. Yilawa ngamadodana kaZilipa uLabani amnika yena uLeya indodakazi yakhe. Wamzala wona uJakobe abantu abayishumi nesithupha. Verse 19. Amadodana kaRaheli umkaJakobe ngoJosefa noBenjamini. Verse 20. KuJosefa kwazalelwa ezweni laseGibhithe oManase noEfrayimu amzala bona uAsenathi indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni. Verse 21. Amadodana kaBenjamini ngoBela noBekeri noAshibeli noGera noNahamani noEhi noRoshe noMupimi, noHupimi, noArida. Verse 22. Yilawa ngamadodana kaRaheli azala wona uJakobe, bonke abantu babeyishumi nane. Verse 23. Amadodana kaDani nguHushimi. Verse 24. Amadodana kaNafetali ngoJaseli, noGuni, noJeseri, noShilemi. Verse 25. Yilawa ngamadodana kaBhiliha uLabani amnika uRaheli indodakazi yakhe, wamzala wona uJakobe, bonke abantu babeyisikhombisa. Verse 26. Bonke abantu abeza noJakobe eGibhithe abaphuma okhalweni lwakhe, ngaphandle kwabafazi bamadodana kaJakobe, bonke abantu babengamashumi ayisithupha nesithupha. Verse 27. Amadodana kaJosefa azalelwa wona eGibhithe ayengabantu ababili bonke abantu bendlu kaJakobe abeza eGibhithe babe ngamashumi ayisikhombisa. Verse 28. Wathuma uJuda ngaphambi kwakhe uJosefa ukuyokhomba phambi kwakhe indlela eya eGosheni. Verse 29. UJosefa wayesebophela inqola yakhe wakhuphuka umhlangabeza u-Israyeli uyise eGosheni. Wazibonakalisa kuye wawentanyeni yakhe wakhala ngasentanyeni yakhe isikhathi eside. Verse 30. U-Israyeli wayesethi kuJosefa, sengingafa lokhu ngibone ubuso bakho ukuthi usekhona. Verse 31. UJosefa wathi kubafowabo nakuye indlu kayise, ngizawukhuphuka ngimtshele uFaro ngithi kuye, abafowethu nendlu kababa ababesezulu laseKhanani sebefike kimi. Verse 32. Lawa madodana angabelusi bezimvu ngokuba engamadoda emfuya aselethile izimvu zawo nezinkomo zawo nakho konke anakho. Verse 33. Kuyakuthi lapho uFaro enibiza athi, uyini umsebenzi wenu? Verse 34. Anothi, izinceku zakho zingabantu bemfuyo kwasebusheni bethu kuze kube manje. Thina nawo baba kuze sihlale ezweni laseGosheni ngokuba wonke umalusi wezimvu uyanengeka kwabaseGibhithe.